HipLifeHipHop.com.
Sobo nana kweli ingilizwe kuyabande kaya uko ngamele ubono ngumo lwako sihleli siphele sisiqhasulu okwangu.
You don't need no ice, you don't need no fancy car, ayy. Ngelinye langa sizobona.